zlatestmusic.com.
Dabilo ya luna ndate Ndate Ava tabilo ya luna ndate Foni kalezi kudulu kusha monimo Kulika kueza likaze nize Kono kwa pala ndate Kwa pala ndate Chwale fa keni hula Kono akuna zivu na la dati fa Fa keni hula Kono akuna zini zizi mwawupilo Nikupakala undate Nikupakala undate Koza mtu grown to be poor Too grown to
latestmusic.com.